Majamaa, tuheshimu matanga. Mengi sumu. Aya, na kombo yangu, wamboka namba kuje hapa tukisonganga.
Jo. Tanio.
Sindo walo piga tamasha kwa matanga. Whiskey na mixi wana changa. Kuchuta tempa dona mwokia kwa gwarana. Na kijipa backstage tutapata tukikazana.
Disco, matanga.
Joe,
disco,
ati nasemaga.
Disco, matanga.
Lifestyle ya kisabo ya butazama.
Disco, matanga.
Joe,
disco,
ati nasemaga.
Disco, matanga.
Lifestyle ya kisabo ya butazama.
Enti ni mademu na mamori wanachoma. Sitake jua vile wanachoma. Gazeti yangu ndio naona mkisoma. Na iskue hapo munapanga kunipona. Tia lawama, misi nanga chuki. Usijifanya mtamu, una witangu nyuki. Bash ni official, nipiga bila suti. Hapa tabia mbaya wote wanatoa chuki. John, John, yes papa. Eating sugar, no papa. Telling lies, no papa. Open your mouth, say ah ah ah.
Tumetokea kwa ngero, tunakatia mangia swa mangero. Tunapatia na shoulder to lean on. Wakitupatia mavodo magino. Wengine wako sad, wengine wana pretend. Wamefanya matanga ikeka weekend. Wamedunga nika wanaenda klabu. Kwa disco matanga unaweza ona majabu. Politician anakuja kudanganya kwa matanga. Na pesa wananchi ya kizuba na marasa za wa mama. Watashame, watashame. Jaribu ni kuheshimu. Disco matanga.
Disco, matanga.
Joe,
disco,
ati nasemaga.
Disco, matanga.
Lifestyle ya kisabo ya butazama.
Disco, matanga.
Joe,
disco,
ati nasemaga.
Disco, matanga.
Lifestyle ya kisabo ya butazama. Naishi life imeja na favor. I give thanks to Jah, it's my pleasure. Kiwa jana mwingine ntapenda. Status ma updates tukidarana. Wild bass managalis mtokiaga kwa scene loop. Bado waga safi. Shirt ni white alafu blue para safi. Ma blink wa shingo tadhani nimetoka wasafi. Kaki maf is skanking. Top shot agato zote mkwa top ranking. All them galem says me them wanting. Na squaggy sufi always got something. Itaniwa na sufi beat moja tunairarua. Kiwasha ndwea tunaikamua. Harufu ni mbaya tusha nyamba. 4W00 sindo namba.
Waga na insist miss dilangati. Na mixingi whisky na ratish. Mini bingi missi dancingi kwa party. Jushingo ime freeze saizo chini ni mambati. Baby squeeze ya tumezo ya mashashtu. Miuna ni kumbuka primoni kichomia staff room. Umewesa utapewa vile unadaibu. Mina irowesa mbaka inapitisha curfew. Hawa toto ananjua. Litoka Gislando makoto kapungua. Na iyo jaba bino goro itanua. Mini Batman na karoroni kambua.
Disco, matanga.
Joe,
disco,
ati nasemaga.
Disco, matanga.
Lifestyle ya kisabo ya butazama.
Disco, matanga.
Joe,
disco,
ati nasemaga.
Disco, matanga.
Lifestyle ya kisabo ya butazama.
Mamzinga mamzinga ni maflash na tapika. Staki jopa tika, cheki na chachisha. Oya josio ni wapishwe. Ni sambili sisikia rufia dishi. Na unacheka na nani gade. Kama kali joa kuna we kuja na keg. Hauna magwado, Kade kini kiasi tunaibatiza zakayo. Upenda mademu wana kaka beti kialo. Beti na kupenda reza swear bila bible. Red room na makandol. Check in mekafunga na fungwa iji na bundles.
Disco, matanga.
Joe,
disco,
ati nasemaga.
Disco, matanga.
Lifestyle ya kisabo ya butazama.
Disco, matanga.
Joe,
disco,
ati nasemaga.
Disco, matanga.
Lifestyle ya kisabo ya butazama.